Motumman Canada de gersa baqattoota Kenya keessa jiranii fi naannolee Kenya hongeenuu bamaniif kan oolu dolaara miiliyoona 15 arjoome. Ministeri Immigireeshinii Canada Ahmed Hussein gidduu kan buufataalee baqattoota Kenya keessa jiran erga daawwataniin booda har'a ibsa kennaniini biyyi isaanii baqattootaa fi naannolee jijjiirama haala qilleensaatiin miidhaman deeggaruu akka itti fuftu himanii jiru.
My country Canada has a very strong interest in helping ensure the success of the work that is continuing to be done right here in Canada, in Kenya. And elsewhere in Eastern Africa. That work is in support of refugees and other vulnerable people as well as supporting host communities. And that is why Canada is currently already providing $5 million to help UNHCR to continue to provide assistance and protection to refugees and other people of concern right here in Canada, in Kenya. We support UNHCR in their efforts to provide assistance and protection to refugees, internally displaced people, and persons who are stateless in order to meet their basic needs and provide protection to people who have been forced to flee their countries.
Act Hussein Biyyiko Kanadaan hojii gargaarsaa Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa kan keessatti hojjetamaa jiru kana deeggaruuf fedha cimaa qabdi. Kanaafis jecha Kanadaan har'a dolaara miiliyoona 5 waajjirri UNHCR gargaarsaa fi tajaajila dawoo baqattootaaf kennuuf akka walfatuu fi arjoomteetti. Nuti dhaabbati UNHCR baqattootaa fi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif gargaarsa inni taasisu ni deeggarra. Kunis namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'an hiyyeeyyii kanneen biyya hin qabnee fi kan dabalatudha. End of fact text. Mr. Hussein's dabalataan gargaarsa dolaara miiliyoona 15 keessaa miiliyoonni 4 sagantaa gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa jaarmaya mootummootaa akka ta'e World Food Programmeef kan kennamu ta'uu himanii kanaanis baqattoonni Keeniyaa keessa jiranii fi naannoleen Keeniyaa hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuun harkataa jiran fayyadamuuf akka jiranillee beeksisan. Miiliyoonni 6 fesii lammilee Keeniyaa jijjiirama haala qilleensa naannoo miidhaman deeggaruuf akka oolus ifa godhaniiru. Kaleessas Mr. Hussein buufata baqattoota dhadhaaf Keeniyaa kababaatti argamu kan daawwatan yoo ta'u rakkoon baqattoonni keessa jiran akka isaan gadhiisallee dubbatani. Mr. Hussein waliin hoogganaan jaarmaya mootummootaa waajjira dhimma baqataa UNHCR Filippiino Grandi baqattoota dhadhaaf faana maree bal'oo akka taasisan himanii jiru. Mr. Grandiin baqattoota dhadhaaf faana maree ta'eerraa rakkoo hanqina midhaan nyaataa isaan mudataa jiraachuu hubachuu himan. Maree baqattootaa fi hooggantootaa kanarratti kan argamanii turan bakka bu'aan hawaasa baqattoota Somaalee Itoophiyaa Obbo Daayir Mohaammed dhimmi hanqina midhaan nyaataa baqattoota miidhaa jiraachuu himanii maree kanarratti kaafnus yoom furmaata argachuu akka dandeenyu Mr. Grandiin nuuf hin himne jedhani. Akt Daahir ijoon dubbii nuti jalqaba kaafne sanadha. Yoo deebisus dhimma kana ilaalchisuun hedduu akka gadde deemees akka mari'ate deebiinuu kan hime. Garuu dhimmi kun kan ilaallatu WFP'dha. Kanarra homaa waadaa nuuf hin galle. End of Act Text. Waa'ee baqattoota Somaaliyaa gara biyyaatti deebisuu ilaalchisees Mr. Grandiin fedhiidhaan barana qofaa baqattoonni Somaaliyaa 35,000 ta'an Keeniyaadhaa biyya isaanitti galuu himanii jiru. Ammas immoo baqattoonni kaan kan 20,000 caalan Somaaliyaatti deebi'uuf galmaanii akka jiranis ifa godhaniiru. Rakkoo hanqina midhaan nyaataa baqattoonni kaasan irrattis waajjirri isaanii si'achi sagantaa gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa addunyaa World Food Programme duuka ta'uudhaan furuuf akka hojjetu himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.